Ali Amiru, jeyaɗo ɗo leydi Niger, o yehi leyɗe kewɗe jeyaɗe leyɗe meɗen yannaange Afrique tewtoyde ko moƴƴinta gurdam. Caggal o waɗi duuɓi omo yaha hunde fuwalano waɗa, nden noon o warti e leydi ndi endan gam batte o waɗa kaliji. Ali Amiru no waɗa noddal ngal du yaade e kerɓiɓe leydi Niger fuu kakkilo e baasi ko tawte e ley jahaale ɗen endam.
Jardin wodi nafaka sanne ko gattuɗa fo wurdi no hunde hokko kuɗa leydi no hokkiti jardin de jaɓi neɗɗo wona ɓaade ma ɓaale jogoto de gonga fo adarato golla noon jardin no wurtinante ceede golloɓe maɗa hande wurtinante ko ñamata he muɗum nafu jardin no heewi sanne ɗo wodi jardin uji kotta jardin uji tati laati jardin fo jomiraɓe ɓaalen ɗon no jooɗi nder muɗum golloɓe noon lewru fu wati mi yoɓamɓe
wodi ko ittoto oɗon cotta ɗo birnina fa dosana fa nokkuje mboɗɗude on ñeme
eyo no wodi komin ittata miɗen conna iri basket en iri windu munduji en iri poivron en iri aubergine en ineji ɗi kaliji gollitirte ko yowi min burtinan min conna fa lokaci manguru no wara greffi en no ɗon ordinaire en no ɗon lemu en no ɗon kanke kadi yettike wona min adam min jara ɓe garta tayna amma iri basket en nani hewani min ga gaɗani kanke guineji kecci no laatiɗi no yawi bonude miɗen burtina ɗum min jara min conno
noddagal hen gatta yaade sukaɓe laatiɓe wakkati fno mijo dilla yaa leyɗe yaasin afrique ɗo ma yaafa leyɗe tubakoɓe
ko gomin nodda he mabɓe woni ɓe acca eɓe burto eɓe jaaha leyɗe yaasi ɓe torrowa koye mabɓe si ɓe jeehi leyɗe yaasi wona e pukkoy to noon ɓe gollan noon gueɗe mabɓe jahan tampa fa gaɗa no ene tete waɗe wone fu pamara ko fu ɓe giyan ɓe gaddata ko yeɗɗi wuuro woɓɓe no ɓaare toon nder jahaale ɗen wuuro de ɓe jooɗike ɓe gaɗɗi jardin aji mabɓe ɗi wallahi wala fo ko ɓe keɓata nder mum mi dorsi côte d'ivoire yettike va hakkunde laguine e libéria mi naati libéria jaati mi dorsi nder nigéria ɗo mi dorsi nder benin mi dorsi ar togo wilke wilke mi tawi ɗum wala nafuno warti mi soƴƴi hakkillo an mi jooɗi wuuro nde keɓal ngal hawtanaka e keɓal joni tampirɗi no ɓuuri keɓal ngal ɗudde hunde fo ko jehowo ladde ya heɓowa yaasi hannde wadda nder leydi me hannde ne ɓiɓɓe leydi meɗen darike golli burtinan ɗum nder leydi meɗen jonayi jaha nokku goɗon koko jahata leydi janandi jahate fo a balla leydi janandi ɗin heɓa nafaka ma toon jooɗa wuuro ma ɗo ɗum heɓa nafu maɗa ñama ñanna ko reji maɗa no hadde maɗa